Got to know another one. Yeah. Excuse me, mama. Subiri kidogo. Umenipamba ile mbaya. Tushawahi meet before. Ukinipea namba itakuwa sawa. Ukona chale sikata nitakuwa ta spare tire. Twende yani Mulanda. Tukifunga ruse kwa ndege. When I be with you, my love, my love. Nikubali wazio, inapata tabu. Kupata chance kwa kutakuwa ajabu. Unatazama chini unaona hivi. Nikupe namba WhatsApp unipe dibu. Nikubali mwenzio unapata tabu. Kupata chance kwa kutakuwa ajabu. Unatazama chini unaona hivi. Nikupe namba WhatsApp unipe dibu. Nasubiri jibu lako, say yes I do. Yes I do. Nasubiri jibu lako, say yes I do. Yes I do, nasubiri jibu lako, say yes I do. Yes I do, nasubiri jibu lako, say yes I do. Kama rainbow now, tena bila filter, pala kupaka meka. Kwanza kusiku kibao, kila ukipita, moyo watapa tapa. Yeah, kama rainbow now, tena bila filter, pala kupaka meka. Mwanza kusiku kibao kilo kipita. Moyo watapa tupa. Holiyo, holiyo, unafanya mwengine nisita tome. Holiyo, holiyo, mwenye tiba ya kunifanya ni one. Kukali mwenzio, minapata tabu. Kupata chance kwa kuita kuwa ajabu. Unatazama chini unaona hivi. Nikupe namba WhatsApp unipe dibu. Nikubali mwenzio unapata tabu. Kupata chance kwa kutakuwa ajabu. Unatazama chini unaona hivi. Nikupe namba WhatsApp unipe dibu. Nasubiri jibu lako, say yes I do. Yes I do. Nasubiri jibu lako, say yes I do. Yes I do. Nasubiri jibu lako, say yes I do. Yes I do, nasubiri jibu lako, say yes I do.